Na mtia stress. Na kutia stress. Nami kutia stress.
Once of records, baby. Yeah. Show the brains on this one. My man, Joe, Maker, Fenty. We murdered this shit, man. Yo, okay, mistari sex ndani ya ghetto la kinabo, humdundo picha la ex la dogo na pige chabo. Tangu zama za kale mistari na wapa homa, kila nachoandika mshale tega skill to point goma.
Yo, kata miti ya nabiembe, waite wali mwende, minta meshagio kapteje, situ na mwita mlesembe. Sumzimu wakula tende, nige njo kujenge, mfasi liliteka, zizi joki boya menkuchenge.
Wamesha skia tetes, mini mchawi wa vest, sister duji pendekeze ghetto ni nkushushe dress. Awana hamu wanauliza ndandika vipi, hawajui nina kalamu kimo cha shimu.
Shomeka sina sifa, natangaza doa. Sina shori wa kumwita kama binti wa kumuoa. Vigori anakwenda misa na wingi wa madoa, mpaka jiki ananiomba kolabo niweze kumtoa.
Na mtia stress. Na kutia stress. Jami kutia stress wewe. Kwanza record
yao na cheki wanjinga wanabuni, na tungo za kihuni, kila bai na isabika kama ushindi wa zabuni. Bado na kampuni dili nyingi wa kumbuni, sina huni joo wa kujenga penzi na sabuni.
Azisha bifu geuke dafu, uone jinsi unavyongua. Bado na tema vichafu, kazi kwa kumbana pua. Lazameni mpaka ina, kwa shoga sio mchongo. Sister du, sende jina, pede jeni kubongo.
Ito Jomeka, aka mtoto wa moringe. Kipepe amenipa rungu, kwenye biti joku winde. Niko sawa sina wenge, chimbo kama kende. Lindo zaidi mlizi night bila nyungo za mahenge.
Kusha ni soma, migazeti kwa kumdaku. Mr. Transformer na ungawaya ni kidato wa mafiatu. Awana nili kwenye huu batu. Wananita Mr. Jiki asafisha ni biti chafu.
Na kutia stressi wewe. Na kutia stressi wewe. Johnny kutia stressi wewe. Once the records, tuna kutia stressi wewe.
Yeah, yeah. We do it for funny, man. My man Venti, Jamaica. You know what? Show the friends right here. Peace.